Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abibiti bwabakiriza tugenda maso ku musomo gwaffe ogukwatagana ku zakatul mal eranga oluvannyuma lw'okulaba empaya zaka mungania tugenda ku nsolo eyokubiri nga y'ensolo gye tulina ewaffe e Uganda mu bungi obw'ekitalo nga y'ensolo eyitibwa ente. Nekitegeeza nti buli musiraamu yenna agwana ateekeyo ebirowoozo bingi ku kubeera ng'amanya abaffe zaka eweebwa etya mu nte. Zaka eweebwa etya mu nte, kimanye owange gwe omukkiriza, barakallahu fik. Kubanga bino ebigambo bannange tuli mubyogera n'abakkiriza, bino ebigambo tubyogera n'abasiraamu. Amma gwe omusamize, amma gwe yeeyambulira ebisiraani masaŋŋanzira, amma gwe maadha emaadha gwe basala emisale, imma baagikusala gwe n'ogikkiririzaamu, amma baagikusala oli muto, gino gye bayita okusandagga, nti gwe baakusala emisale gy'obugagga, emisolo tegisobola kuluma, wenna ne bakusandagga obukuumi. Bw'okula n'obikkiririzaamu oli mukafiri ng'abaakusandagga, ne bw'okula n'omanya nti ebyo tebiyina mugaso, tebisobola kukukuuma wadde okuba ku kyebigasa, gw'oli musiraamu tolina buzibu bwonna mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Noolwekyo kyentegeeza wano nti bino bannange ndi mukubyogera n'abasiraamu abaayawula ow'ekitiibwa Allah. Kasoobiramu abo akaana akakolamu enkorola bbiri n'oketika n'okatwala mu guuni n'okatwala mu ssabo, ng'omu yaŋŋamba nti aa siika bino ebintu obyogera oli mirembe, siika akaana kayinza okukanulira amaaso n'ogamba nti rabbil alamiina nkoze ntya? Yaahi, oba kakanula amaaso kakanule, rabbil alamiina Allah munene okukasinga, Allah munene okukasinga, Allah munene wa waggulu okukasinga. Ge makulu g'ekigambo nti Allahu akbaru, omwana wo munene nnyo mukulu nnyo mu bulamu bwo, naye manya nti Allahu akbaru, okafalira Allah kyekisinga obunene. Yaahi, Allahu akbaru, Allah munene nnyo, Allah munene nnyo, kibi nnyo okusala woti oboole Allah osobole okugulumiza obulamu bw'omwana wo. So nga obusiraamu tebukuganye kumujjanjaba, wabula bugambye nti mutwali awo wokka obusiraamu ebukkiriza, mutwale mumalwaliro ag'ekizungu, munogere eddagala olikunye, munogere eddagala olikunye, olimusiige oba olifumbe alinywe. Waliwo ne yabuuza ekibuuzo nti kakati seeke ekyogero kiri haramu? Ya akhi, ekyogero tekiri haramu n'akatono, ekyogero tekiri haramu n'akatono. Ensonga esobola okukifuula haramu kwe kuteekamu ekintu n'enzikiriza eri haramu. Ama ekyogero n'otambula ku ttale, lindagaliwonya kino, lindagaliwonya kino, n'olikuŋŋaana n'olipakira mu kyogero, n'okinaaza omwana n'okumwako n'anywako, jasokoma obukomyawo, ekyo tekirina buzibu bwonna. Ya akhil karimu, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba tadaawawu, mwejjanjabe, wala tadaawawu bil haram, temwejjanja na haram. Tewaliwo haram bonna, buli mukugenda mu kibira n'onoga omuti gwonna n'ogufumba, emma ogunywedde oba ogusize mwana oba omugundi mulimu omukka guno n'ogunyokeza omwana n'abeera ng'asika omukka guno, mathala ayinza okuba ng'alina obuzibu mu kussa n'ebifaanana kuba ebityo. Yaakhibe, tebirina buzibu. Kasate omubambu kwa kukuliza obwaki kiriku nga buliwa, ng'ogamba nti ntaddemu akayaayaana wano webatera okugira bw'okoona kantu nga kano ng'ekintu kyonna bakizinga, kakati seeka ekyogero kiri haramu. Ya akhi, obyawula. Ya akhi, obyawula, wallahi nkulayirira Allah, obyawula. Era bino ebibuuzo ebisinga obungi ebijja mu layini eno biba byakwekangabiriza. Munsonyiwe, temutera kumpulira nga njogera mu njogera efaananako bw'eti, naye ebibuuzo bimanyi okujja oli mumativu nti abibuuza ali mu kwekangabiriza, wa illa abyawula bulungi. Oyogedde kayaayaana n'okannyonnyola engeri gye kabeeramu haramu, katya nti onoza akaddoka n'okateekamu noga nti omwana bw'omunaaza akayaayaana abasajja bajja mumuyaayaanire mu fyucya ng'afuusa omuwala, towulya nti oyoshiriki? Towulya nti oyoshiriki? Obwo bujjanjabi. Omugaso gw'ekyogero kujjanjaba mwana, kumuggyamu ndwadde za munda, kumuggyamu ndwadde zino ez'okunguliza ennoga, biki binefaanako byakhi, tebirina buzibu. Yaakhi, tebirina buzibu. Tewalyanza kugamba nti akaddo konna matha twala akanziro nziro bw'okateeka mu kyogero, akaddo kano katereeza olususu lw'omwana. Ekyo kirala nnyo era okyawula kw'oli akutta omuddo gwe bayita olweza n'aluteekamu ng'agamba nti olweza lulungiya. Yaakhi, okuggyako ennoga n'olususu ne lulabika bulungi kirala, n'obulungi bwe bayita beauty okyo nakyo kirala. kubanga sibu ya inoru susoru runi tabira beautiful kubia ura runji uweza kasoru tekamu nini anti uweza runi rizo umana agenda kuwe ila murunji mwaru murunji mmaso agenda kuwe ila murunji ntegezo burunji bunogwa beauty munange yebera shirike wede mirimu munange chiswano kufurumia butere vumbu silamu kubange yorububia ikifana nyendari kayomu ntuyebye ya ulide Allah Allah ya gaman fi ayi suratin mashaa rakabak ndari ka Allah jiyaga ulabike muji ya kutekamu nyendo nene maso gagagireri echenye chiri maso echenye chagwayo binobili kwebiti fi ayi suratin mashaa rakabak yorububio limbutonzi ukwata akadokano kwa sobu tonzi eyo kufurun akibaru kufurun ya mbusilamu ibitu vino vya ule uruunyi sata kanzironzi wakateka mugamanti ya kanzironzi nwana watu kajamu ndwa desinezifuku susu wakate kateka umundu gundi ele madha kalimuwe chikoro chiteleza uru susu ya akhi ukuleza uru susu chidada elecho tuwalea enza kugamanti chile haram tewalea enza kugamanti chile haram uwachi uruenso wanga chino choo yingi chino choko ze bujanjabi olimu kujanjaba buwadde obuta wanyo umundu kabusi nzira munda sate obubi sibu wadde obubi tebwagalwa naye sibu wadde nolwekyo ensonga y'obulungi n'obubi ebyo byeyawulidde Allah Allah yarungiya Allah yabijisa Allah subhanahu wa ta'ala kasoyingira mulyango ogwo ogukafu waza akayayana oboka taddemu amakulu ga baraka emikisa kyo mwala bamuyayanirenga amakulu afuninga abasajja abamudukira omugama aleke kubera mwa abagenda kusiranire wakati bayito okudiba naifana kwa bwebityo nyisonga lacho nazaka yayana yake yo shiriki wallahi obo olimba nnyo okubera nto solo kwaula akomutwala ake chupuli nokaula ko mutwala akatufu nogama nto sobola kwaula bintu bine ebibiri singo okwata singa olweza nakayayana bibera mu eddagala eddagala lye nyini nyini erifana nga amadagala amalala mathala diyamba lirimu eddagala erigira erigumye eriwe ekibumba amaanyi oba lyongera omusaayi mubiri oba madha ebyo noteekamu olweza nakayayana mu kyogero ekyo kunzikiriza yenzi janjaba tewalenza kugamba nti shiriki wadde nga byombiri byo bitaddemu akaweza olutaddemu nakayana okataddemu nesingo biteekamu ku makulu gali genkulaze ebera shiriki ya akhi bino byawula obyawula bulungi okufa obufi bino obyawula bulungi bino singa omwetango gubaamu obulwa madha eddagala erijjanjaba obulwadde bonna mu mubiri okkirizibwa okuguteeka mu kyogero kyokka singa oguteerawo mu nzikiriza nti omwetango gutangira ebizibu okubeera nga omwana ono ajja kufunanga ebizibu mu bulamu bwobwe mu maaso ya akhi eyo shiriki obwo bukafiiri obo bukafiri ofurumira dira nofuko omukatuliki yenyini nyini omukafiri awedde emirimu bal ashadu mina mukatuliki kubanga murtad bi ijma'i almuslimin baulamata baina khilaf nti murtad abira mu byokusinga omukafu wechikoro yesogala kiyattibwa man baddala dinahu faqtuluhu rawahu albukhari ibn abbas radiyallahu anhu era walinganga wale yoje kibuzo ekirala bulwe twogera ku bantu abagenda mu kyalo okulima kuntana mwebizibu byawe bivewo ngabaga ntibage na muntana bali makuntana zaabwe abali muntana abanyiga bajja kutariski yaabwe kakati nyine bizibu imali yange igira cyankara naye kolede igenda ku mucyaro igenda ku mucyaro lime kubijja ya akhi wabo bukafiri obwedde minimo buto togera ku nsonge eno abantu gakandi kakati seka sikirizwa kulima kubijja ebye ebigundi sikirizwa kulima kuntana entana ebirawe zike ninga wallahi oyo oli mu mativu kya kubuze ekyo mu mativu nje okulima kukijja okulima emadha kuntana nojja ko omuddo nga gokolera lumonde nojja ko omuddo eleke kubera mottali kirala nnyo nga tolina bweta avugo neri mwa abali muntana nga goyiza no bagasa no kubasabira ekyo kirala nnyo na kiri ekyo kutambula no linyimo ruka nove Kampala no gende wamwe wizugera oba no gende wamwe madha ile kasekere oba no gende wamwe rudda weno najo obayirogeze ngo ogenze kulima kuntana eri abali muntana botya imanti banyega obaba osubira bali n'emigaso babirenga bakoche bakutereza ku dunia yo gwali ku nsi yahe obo bukafiri wanwachi ntadde weddoboziti abantu banji befula bataula bintu bino subhanallah awamu necho nga babyawulo okufa nebu wachikona ko nga bageza kukutisinga ukulagandi tekite gerikika ulesu obuzibu ulesu bita tegerikika songa bita gerikika burunji ila atambula agenze mucharo nga agenze na wabi zibu bie vyari na nga agenze wabi zibu bie vyari na ila nga yeye agendo kuganyu wa mbafu obubu kafiri obuli swaria songa singo genda mucharo notu kayo ugero kuna kuntana angi entana ziguwe komu dobanda nyumpeka kumbi yao nulimake egundi nusabira kutata o kwa kenyini nusabira ay Allah msabu msasiru msanyu mene Allah ya msobako gwo genzo mugasa yake tuchili nabu zivu tuchili nabu zivu gwe o mugasi za tuchili nabu zivu ama gwe okubeda gwo ganyura mbafu obubu kafiri yake tobu aura obu aura burunji ama gezi goko sangu ya ulechi chupuli echo mutwaro ekifanagana ennyo buli kantu konna akayukuli kafanagana naye aga amagezi goko sango byawula manji nnyo okusigage wetaaga okozesa ngo yawula bino byenkulaga bino byondaga nti bizibu tebitegereka mu bizibu byakwawula era kino kimanyenga ngendo kivaako kubanga eno mbananye muntu tayo ntalanto senengwayo ila tuli kuzaka kino kimanye munnango wekitibwa nti bobeera nga tweyawula shiriki shiriki nga yakulema okwawula ku tawhid nga ddaluka kasoli wa mazima ngoli wa mazima nti byakulema okwawula ituliza nyokaba ituliza nyokaba kabonera akalaga nti gozikiridde wa illa eno yiddini ya Allah yitawhidi wallahi kolema okwawula shiriki ku tawhid kolema okwawula obukafiri n'obusiraamu n'olemu byawula munnangu yembeere ebyekuliko kabonero kabiko kabonero kabi karanga kuzikirira karanga kuzikirira wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wamma mu abasiramu bemba denjogerako ndina mu abasiramu abebitibwa twogera kuzaka kubanga zaka mpaji ya abusiramu ya kusatu tulino kubanga twasoko okusiramu kani mpaji esoka la ilaha illallah muhammadur rasulullah nitwimirizawo ne sala kubanga ataji sali ya kodala abira mu kafiri nituliuka tugenda kuzaka uli mwabo abasiramu wimirizawo sala wemirizawe sala bobo wemirizawe sala irango oli muslimu ina tawhid munnange tula tebenkira tulabengeri je tuwazaka kubanga zakke kwatagana kubasilamu si abakafu wa hasbunallah wa ni'mal wakeel jagamba muadh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu nti amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alla akhudha min albaqari shay'an hatta tablugha 30 kyombaka muhammad sallallahu alayhi wa sallama yandagira obutakwata obutajja zaka ku muntu yenna okutuusa ng'enteeze ziweze 30 hadithi ya Abu Dawud an-Nasa'i at-Tirmidhi wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahih Tirmidhi hadithi eno kuyigiriza ni swab yente ni swab kye kigero emali y'omuntu gyetekeddwa okubaako omuntu ono abali bwenti bugagga atuusa okuwazza kabuleka tumubanje zaka tuluke tumubanje zaka barakallahu fek kakati tulaga nti niswabu yente zibere nti 30 kitegeeza nti omuntu lwakulwaweza nti 30 obusiraamu nga bumulangirirako obugagga wabula bulungi nnyo tebumugambirawo nti mpente nti mpa zaka yange leeta zaka yabeetaavu nedda bumwa omwaka mulamba omwaka guno omulamba kasita guyitawo ng'ente zino zizadde zeeyongeddeko zisukka 30 oba nga zikyali 30 niswabu ekyaweerayo yennyini nnyini omuntu ono aba atekeddwa buteeka okuwazaka singa omwaka guyitawo ng'ente zaagwamu obulwadde ne zifa zikati 25 obanga yatundako olw'ebizibu bye kubanga obusiraamu tebugaana kukola kyoyagala mu maali yo kano kakulu nnyo munnaye kategeere obusiraamu tebugaana yetugamba nti wallahi kanali badde ntunda ku nte zino naye zakali kati nawantya zaka tunda ente ne bw'ofuna ensonga ng'ezitunza zonna ne zivaawo obusiraamu tebukugamba nti ente ziri ziriluddawa nedda yensonga gibukuteerawo omwaka bwe guyitako nga zikyaliwo naye nga zikendedde tezikyawera niswabu tebukubanja ozeeyo mbaavu bwe guyitako nga zikyawera zigamba leeta zaka busiraamu bugamba leeta zaka wabarakallahu fikum n'olwekyo omuntu bw'aba nga alina ensolo 30 ne ziyitako omwaka omuntu oyo aba amaze okubeera nga akatibwako okubeera nga awa zaka zaka jawa yeriwa ebeera nte zaka yente yetandikira mu nte saate engamya twagira bizibira 5 netandikira ku mbuzi la wabulono ye awante ente eriwa awe ntabajita tabi'a oba tabi'a wachi ngambi tabi'a oba tabi'a wadembo kuwente ngansajja wadembo kuwente ngankazi tabi'a yonchara tabi'a yonsajja wadembo kwe emu kwezo kakwa kulizo ntina kubange wezo omwaka gumo ngeyingide mwako ogwokubiri tabi'a oba tabi'a tewera bilanti wali bwetwabadde twogera ku ngamia twagambye ndiziteekeddwa okuba engamia zonna zitambulira mu nkazi bintu mukhab bintu labun hiqa yadha ziina kuba zonna nga nkazi saate wano munte oli waddembe okuwente eweza omwaka ogumu ng'eyingidde mwaka ogwokubiri kitegereka bulungi ng'eyingidde mwaka ogwokubiri ente ebeere ennume oba ebeere nkazi oli waddembe okwa ekimu ku ebyo ebibiri ezo nno okuva ku nte 13 okutuuka ku nte 39 ebyo ezzaka gy'owa akantu kano kategeeza ki bwe tugamba bwe tukogeddeko nnyo wali ku ŋŋamiya okuva ku 3 okutuuka ku 39 okuva ku 35 okutuuka ku 46 bitegeeza ki bino kitegeeza wakati w'omwenda ogwo kitegeeza nti oyinza okuba oyina ente 13 omwaka ne guyitawo gugenza okuyitawo ng'ente zizadde zeeyongeddeku nga ziri 34 oyina kati ente 34 osigala okyali mu nte ezo immo wa tabia oba tabii oimmo oba eri nkazi oba ensajja ey'omwaka ogumu ng'eyingidde mu gwokubiri tayib omwaka omulala ne guddamu ne guyitawo ne gwetooloola bwe gukomawo nga zeeyongeddeko zi 37 tugamba ndi kati wammeka okyali mu ezo okyawa nte emu imma nkazi oba nsajja naye ekyali emu ennyana eba na nnyana eno gyetwogerako ya mwaka gumu tayib gwetoolodde omulala gukomyewo nga ziweze 4 kakati awo bisusse awo bivuddewo ovudde mu nte emu eri ey'omwaka eyingidde mwaka ogwokubiri oyingidde mu nte yo ya myaka ebiri ng'eyingidde mu mwaka ogwokusatu eno ente gye bayita musinna era bwetyo twagikutegeeza mu udhuhiya mu dhuhiya nti la tadhbahu illa musinna ntugamba nti musinna munte eweza emyaka ebiri kaakati munnange kasitoweza ente 40 kasitoweza ente 40 ente 40 ziweebwamu musinna musinna ereera nte nga ya myaka ebiri ng'eyingidde mu mwaka ogwokusatu eyo ye musinna ne bw'ebeera eyingidde mu wiiki emu oba mwezi gumu oba myezi etaano eyo era eyitibwa musinna la tadhbahu illa musinna kiregeeza ki okuva ku nte 40 okuva ku nte 40 okudda waggulu teekayo ebirowoozo kantu kano kakulu nnyo 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 kagenda kuyambako ku byonna ebijja mu maaso ente kase zisukka 40 awomanya nti mu buli nte 30 ogenda kuwaamu eri ennyana gye twalabye emma esobola okuba ensajja oba enkazi tabi'a oba tabi'a mu buli nte 30 ate mu buli nte 40 owaamu musinna mu buli nte 40 owaamu musinna gye tulabye ey'emyaka ebiri ng'eyingidde mu gwokusatu kati nno obyetegereze bulungi mbikutaggulire bitegereke bulungi hayyaka llah subhanahu wataala kino kitegeeza nti mu nte 45 oba okyawa musinna lwaki okyawa musinna anti mulimu 40 mulimu 40 tetulabamu 30 mirundi ebiri tuleke tugambye nti kati wa ennyana ziri bbiri wadde okubeeramu 40 emirundi ebiri amakulu okyali mu 40 gye twalabye nti ana ebeera musinna okudda waggulu ekyali wakati awo tenasobola kudabolinga tusobole okubeera nga tuimaadha tukuteeka ku nnyana eri ogenda kwongera okitegeera mu maaso gye tugenda teekayo ebirowoozo tayib kitegeeza nti ente 40 osigala owa musinna ey'emyaka ebiri ente 50 osigala owa musinna 55 oba okyawa musinna bwe ziwera ente 6 awo tuba tulabamu 3 emirundi ebiri kati awo tokyawa musinna la awo ogenda tuwa ente 2 ogenda tuwa ennyana 2 esobola okuba ensajja esobola okuba enkazi nga bwenaga tabi'a oba tabi'a ogenda tuwa ente 2 ng'ente ezo 2 buliemu eweze zo mwaka nge ingi demugoku vili. Buliemu eweze zo mwaka nge ingi demugoku vili. Teka yebiro uzo. Uwachi tulina katiente tulina asatu emirundi yebili. Ente nkaga zirimu asatu emirundi yebili. Taibu. Enta nkaga mutano. Obo uchari kuchigero chechimu. Obo uchari kuchigero chechimu. Obo uchawa tabia oba tabia irwati tuchalaba asatu na asatu tetulaba muendo mulala gotuinza kufutika wakati yao tuleka tugambo kuwe chitali echo nesi inga zuwele nte nsambu nsambu katia ungenda kuwantia monsambu tulaba mu makumi yana nitulaba ne makumi ya makumi asatu songa tatame tibesu kama makumi yana au buli makumi asatu ogenda kuwamo tabia mubuli makumi yana obirengo wamo madha musina kato inente nsambu ente nsambu tuzete gereza tulabamu ana na asatu asatu tabia oba tabia ana musina kete geza timunte nsambu ogenda tuwamu ente bili ogenda tuwamu enyana eri eyomu aka otuwene ente eyemi ake bili ogenda tuwamu eyomu aka kubanga mulimu asatu ate mulimu na ana amakudu mulimu tabia mulimu na musina five Bwezi were ente chinana. Ogenda tuwa musina biri. Ogenda tuwa musina biri. Munte chinana, ogenda tuwa musina biri. Five. Ente madha chinana mutano, obo chatuwa musina biri. Chinana musamu, ochatuwa musina biri. Chenda. Au ligenda kutuwa ogenda tuwa tabia oba tabia isatu kubanga mulimu asatu nasatu nasatu mchenda mulimu asatu emirundi esatu kitegeza nti ogenda tuwa enyana satu oluwa dembo tuwa enkazi oluwa dembo tuwa ensajja oluwa dembo tuwa enkazi oluwa dembo tuwa ensajja nolecho ensonge eno nkulu nyo barakallahu feke wali ensonge eno nkuru nnyo okubeera nga oyiga formula eno ekuyambako okumanya engeri gy'owaamu ente mu nte ezo zonna ne bw'oba n'ente 13 bwemanya nti mu buli nte 30 mulimu ennyana emu ey'omwaka mu buli nte 40 mulimu ente emu ewezeza emyaka ebiri tugambye nti ekinaana ogenda tuwa musinna bbiri ekyenda ogenda tuwa 3 tabiat ogenda tuwe nyana meka satu taibu h10 butunuli h10 mulimu ana nasatu nasatu mulimu ana nasatu nasatu asatu eyo nyana asatu eyo nayo nyana ezo meka nkaga wabula yo meka ana ana tubatu gani tiewebwa amu musinna taibu zonna awamu ze meka ogenda tuwa musinna emu ewezeze emyaka ebiri otuwe n'ennyana bbiri ez'omwaka mwaka ente 10 mu 10 ente 10 mu 10 ogenda tuwa mmeka ogenda tuwa musinna bbiri otuwe n'ennyana otuwe n'ennyana m otuwe n'ennyana m lwaki anti mulimu ana nana ekyo kinaana ezo musinna bbiri mulimu n'asatu mulimu n'asatu neziwera 10 mu 10 kitegeeza nti ogenda tuwa ensolo satu ez'emyaka ebiri bbiri n'ennyana ey'omwaka gumu emu wahakadha taibu kasaziwera 12 awo mpantya oli wa ddembe 12 mpantya awo oli wa ddembe osobola otuwa maadha ennyana nnya sobolo tuwa enyana ezo mwako gumu nya lwaki kubanga mulimu asatu nasatu 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 ate osobola okutuwa madha osobola tuwa musinna satu lwaki kubanga mulimu ana nana nana mu 12 kandoze kitegereka bulungi barakallahu fikum oliwadde mbo tuwa enyana nya obo tuwe ente satu ekimu kwa ebyo ekikwangu yidde kyoba okola taibu 10 mu 3 10 mu 3 obogenda kutuwa musinna obogenda kutuwa musinna emu ne 3 tabi'at musinna emu ne 3 tabi'at lwaki mulimu asatu eyo nyane emu mulimu n'asatu endala eyo nyana ya kubiri ezo nkaaga mulimu n'asatu endala eyo nyana ya kusatu ekyo kyenda tuli ku namba ya 13 kati mulimu naana mulimu naana buzigatta wamu kye 13 kitegeera togera tuwe ensolo nnya ey'emyaka ebiri emu n'eyo ennyana ey'omwaka mwaka ezo mmeka n'ennyana ey'omwaka mwaka ezo maadha n'ennyana ey'omwaka mwaka satu awamu kye 13 munnange obujulizi bwa kino bungi okwo okwoboogeraageranyiza okwo wali ku 12 nagambye tuliwadde embotuwa nnya ennyana ate oluwadde embotuwa maadha satu etezira ez'emyaka ebiri kino nno kyekimu bw'obozeyo wali ku ŋŋamiya omuntu wabeera n'eŋŋamiya 12 bw'abeera n'eŋŋamiya 12 atuwa zakayenkana etya toyerabira ntwagambye nti mu buli ana atuwaamu bintu labun ate mu buli ataano atuwaamu hikka kitegeeza nti waddembe mu ŋŋamiya 12 waddembe otuwa hikka ey'emyaka esatu eyengedde mu gwokuna n'atuwa hikka nnya ataano mu ŋŋamiya 12 ate waddembe okutuwa bintu labun 5 lwaki kubanga mu 12 mulimu ana emirundi etaano ekyo nakyo kifaanananga kino nga ziwezi 12 mu nte aliwaddembe okukola ekimu ku bibiri nga nawali mu ngeri emu bwali waddembe okukola ekimu ku bibiri wa barakallahu fikum obujulizi bw'ensonga eno era mu ngeri yemu ye hadithi ya Muadhi bun Jabal radiallahu taala anhu bino byonna nno omubaka Muhammadi saa sallama yali amutumya amani ng'amuyigiriza engeri gy'agenda okukola ku zaka yagamba nti amarani nabiyu sallallahu alaihi wasallama lamma ba'athani ila alyaman an akhudha min kulli 30 tabi'a wa min kulli 40 musinna nabiyu sallallahu alaihi wasallam yamulagira mawuli 30 ajjemu tabi'a ate muli 42 nga ajjemu musinna rawahu ashabu sunani wa sahahu al-albaniyu rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam at-tirmidhiyu radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nolwekyo munnange owekitiibwa mu bufunze ennyo eyo yempa ya zaka munte waliwo amasaairi getujja okukoonako insha allahu taala nga go gabona ente neŋŋamiya maadha n'embuzi insha allahu taala katugaleke mu ebyo ebijja mu maaso wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayaruda tugenda kudda ku mbuzi maadha n'endiga bibeerenga nabyo bitegerekeka bulungi insha allahu subhanahu wataala abooluganda abakkiriza ab'ebitiibwa nyongera okubeeranga mbakubiriza okukola emirimu emirungi mu nnaku zezisulimu ekkumi kubeera nga mukola emirimu emirungi mu nnaku zino ekkumi bannange ensi tenyuma ensi tesanyusa ensi ekubyeko ennaku baganda baffe abali e uganda embeera tebanguyidde naffe eno nno munnange embeera tetwanguyidde ku mawulire getufunye agavudde mu kkooti naye okwesigamira allah daiman kyekiweweeza omutima gw'omuddu owekiballahu subhanahu wataala yagamba nti alladhina amanu abo abakkiriza watatumainnu kulubuhum bidhikirillah abakwata emitima gyabwe ne bagitebenkeza n'okujjukira allah uli allah bweyagamba yagamba nti ala bidhikirillahi tatumainnu lkulubu abange mukujjukira allah mwe muli okutebenkera kw'emitima toteekayo birowoozo tolowooza nti okuwona kwaffe abasiraamu kuli mikono gy'abakaafu amagezi go gajja ennyo mubakaafu teeka ebirowoozo ku allah subhanahu wataala teeka ebirowoozo ku allahu subhanahu wataala baganda baffe bali mu kigezo gye bali eyo naye wallahi asa an yakuna khairan lahum naam saba allah baleete tubalabeko tubeetaaga okubalabako nga bali wabweru nga batambula abantu baabwe famire zaabwe nga ziri wamu nabo naye wallahi liyastabushiru eyo nonna gye bali mu kkomera babeerenga basanyuka n'ekigezo allah kyabagezesezza nakyo ngaakibagezesezza nga kya mu ddiini ng'ebibatuukako ebatuukako wa ddiini wallahi eyinza okuba ensonga egenda okubayisa mu bbaliro ng'olumamyo eyinza okubeera ensonga egenda okubambusa babeere waggulu ne bannabbi bookiballahu subhanahu wataala ne basiddiqiina ne shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa nsaba okiballahu subhanahu wataala daima wa abada abeere ng'atulonderawo ekisinga okubeera ekirungi tuli bamativu nti allah eddiini yeemuluma okusinga weetuluma wabula byonna abikola lihikima baaliga lihikima baliga bulichona chakora achikola noku manyo kujufu achikola noku manyo kujufu ala ya alam man khalak mulo za tamanyo ya tonda wa huwa latiful khabir ngati ya mkwata amporo mkenkufu wa huwa latiful khabir ala ya alam man khalak wallahu ghalibun ala amurihi walakin akthara nnas la ya'lamun allah chaya gala chiwa chijja kubera wadda abantu abasinga mu kitwamanyi saba allah anyeze baganda bafabali mukomera saba allah anyeze famile zawe ziliye bweru banywerere ku busilamu banywerere ku busilamu bamanyenti banabwe famile zawe abantu bawe abali mukomera kubera anti bali mukomera ekicha batuka kunga kibatuse ku radini yo chiballahu subhanahu wa ta'ala nore kiboji basigali bweru noba ikilizo kubira nga basinzo omutonzi wawe Allah baberenga obavayo mukomera nga bacha abagwanira nga bacha abagwanira Allah soro basulira mukomero lusitulo lwamanyi bagenda okuvayo nga gredi wala nyo wakati wawe nabo masogwe chi Allah subhanahu wa ta'ala kwitulizo kole mimi mirungi tusabwe chi Allah subhanahu wa ta'ala daima tulunga mikusinga ko bere kirungi nsabwe chi Allah subhanahu wa ta'ala berenga atunyweza fenna ayongera okuwafaka omukulembeze wafu wekitiba Sheikh Yahya tuliwamu naye bulikyo nnakyakola tuliwamu naye saba Allah subhanahu wa ta'ala daima mulungamye na kitufu ekitali kitufu Allah abeerenga akisarafa abeerenga amwa ekirali kisinga okubeera ekirungi hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil
alamin. This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.